Manako.
Tēnā koutou, e ngā iwi o te motu, e whakarongo mai nā i o koutou wā kāinga. Ko te kuru o te marama dews tēnei, o Ngāti Porou, o Ngāti Rangitihi. E noho nei, hei Kairifi, mā Eru Morgan i tēnei hōtaka o Manako, i te mane te kaumāiwa o Hurae. Hei te hōtaka nei ka piri mai a Stacey Morrison, mātanga o te Aopapāho ki te kōrero, a mō tēnei mate uru tānei te kaikiritanga i Aotearoa, he aha ana rautaki. Hei kaupare atu i ngā kōrero kaikiri ka tāi atu ki āia, e pai ai tāna kawe i āna mahi hei oranga mō tō tātou reo. Tui atu ka piri mai a Rāwiri Waititi o te Pāti Māori, kia whakapuaki a Iona Whakaaro mō te Mahere ki mua i te Pāti Māori, me ngā mahi e ai ki āia e ai ki a Rāwiri Waititi kua tutuki i a rātou te Pāti Māori i ngā tau. Nā reira, e te iwi, taringa are are mai rā ki tō tātou reo rangatira i tēnei hōtaka o Manako.